You are the church, and we have been called to reach out to those who are hurting, reach out to the broken, reach out to those who are needy. You are the church, not this building.
Difficult, but not impossible.
Kanisa ni lipi kati ya hivi viwili, jengo na sisi? Kanisa ni lipi? Maana tunaye mwabudu haishi kwenye jengo hili, anaishi ndani yetu, si mwingine ni Mungu. Kwa hiyo kanisa ni lipi kati ya hivi viwili, jengo na sisi? Kanisa ni lipi?
Apo nadhani
kanisa
ni sisi.
Nafikiri
je, Mungu anaishi kwenye jengo ama jengo limembeba Mungu? Ila sisi tumembeba Mungu, kwani jengo lina mhubiri Mungu ama lina mtangaza Mungu? Ila sisi tunamtangaza Mungu. Kanisa ni mimi, kanisa ni wewe, kanisa ni yule, kanisa ni sisi. Kanisa ni mimi, kanisa ni wewe, kanisa ni yule, kanisa ni sisi. Mahali popote alipo mtu wa Mungu, ni mahali pa makimbilio. Kimbilio siyo kwenye jengo, kanisa siyo jengo, maana jengo laweza kuwa la mtu, ila siku zote kanisa ni la Mungu. Na kanisa siyo jengo, ni watu. Mungu haishi kwenye nyumba zilizojengwa na wanadamu, anaishi kwenye kanisa, na kanisa ni sisi.
Tutamwabudu Mungu tena
kwenye majengo, bali kwa roho na kweli.
Kanisa ni
wewe, kanisa ni yule, kanisa ni sisi.